Chris Hart, son of love.
Hi, hi.
Yeah, Santana. Burya nk'amahirwe azari mwe mu buzima, ari kwihumirije yagusekera n'ubibone, zikaba kwiruka inyuma batajya babura, ni benshi nk'umusenyi ku nyanja. Gusa nibashakira handi, ni wowe mahirwe yanjye. Mukwe beco bikorone mbura, nanjye sinakora. Although the sky yajya down, I can never let you go. Nibikabe uko dutandukana, nibishoboka ko nakubura. Nubwo buzima bwaturya, sinzava kwizima. Nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima. Wajya gukunda kumbaza niba ntazaguhinduka, nk'uko umuhinzi atifuza inzige mu murima we. Niko nabitekereza, uko ibicu bikorora imvura, nanjye sinagora. Over the sky yajya down, I can never let you go. Nibishoboka ko nakubura, nubwo buzima bwaturya, sinzava kwizima. Nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima. Nibikabe uko dutandukana, nibishoboka ko nashobora. Nubwo buzima bwaturya, sinzava kwizima. Nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima.